years ago. You are hanging out with Super Dynasty. You are hanging out with Super Dynasty Entertainment DJ. You are hanging out with Super Dynasty Entertainment DJs.
Mungu wana penda, 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 na sando wana mina deka, deka, deka. Mungu wangu wana penda, deka, penda, deka. Anani penda na deka. Mungu wangu wana penda, 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 na sando wana mina deka, deka, deka. Mungu wangu wana penda, deka, penda, deka. Anani penda na deka.
Mwitana come through, mwana na msifu, maombi ya na jibu.
Proclaim Christ and this devil have been no. Proclaim Christ and this devil. when I'm here, then I to be serious and pa. What you want put together, nobody can put a pa. What you want put together, nobody can put a pa. Shoot Satan. When one enter into salvation, him again the lighter cause the way we are born. Sons and the daughter say, the moon feel bitter, angel feel better, they understand each other, so the way the fight starts. How can you be Satan if you not read the Bible daytime, you carry Bible night? The cabal could remember this, Satan has a Stephen and the cool and between you and the man, there is a big black hole, so cock your gun if you finish your time again. Don't ask squab one, the ball up the run. When you see demon, don't even pull up the trigger, no matter what, don't let your friend be triggered.
Akadairaf, mbona unakazana? Hizi baraka zako zimekasana. I'm like bla 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 bla. Skiza, I trust Jesus and ananilinda. Ata niki la 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 la. J-Fab in 3, 2, 1, go!
Praise God, everybody burn down corruption. Praise God, everybody burn down abortion. Praise God, everybody burn fornication. Praise God, and everybody dash away your condom. Praise God, get a youth a dosh marijuana.
Makale, ukaniondole akuza makwayale, kuta na chapa, kubutangale, ukaniona kaniita mwanawe.
I saw that nothing can bother me. Who do you end up in the sun, Moses, I follow me. But in a me, heart and soul in a alarm. That's why the devil is here to not bother me.
I'm in sun, nothing can bother me. The goodness of follow me. Christ in my enemy, and the Satan is in me.
Tuwa mare mare, anasema vile hare mekua kare. Na si pia we ero unajua, venye tunachomeka na hii jua. Suwende ulimba ha, inanibamba domi mkamba ha, nasikia unangoma mpya. Hebu leta hiyo kwa strength.
Nena feelings
sin of light. It's a bit of a school of light. Amani ambiwe mini alive. So na answer story. Zingine za audio. Napenda makonkodi. Napenda wase wa rodi. Na cheki wase wa sodi. Sina shida na anybody. Ulisikia ile story ya huda. Ange okoka inge kuwe na ushuguda. Siwendo limba mba. Ha, hauna fair but umeni bamba. Ha, nasikia unangoma mpia. So leta hiyo kora story.
Cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini.
kujifanya high class tuliachia tu ga copy Jesus Yesu ndio na e ga Proverbs 31 usikopi 8 figures achana pesa usifuate 6 figure the house of the Lord be your home siku hizi nashinda kijani kama mzeko be stand out kwa bakie kama ko be brand umenishangaza niko oh.
Okay, ni God, I'm a fan, and I know he did it. Yesu ndio kusema, and I know he did it. Nani nina Yesu nitako kubiri. Mini naro, mini naro. Holy Spirit, and I know it. Yesu kwa na note, Yesu kwa na note. Yesu kwa na kofi, Yesu na ina mopi. Yesu kwa na mopi.
A-L-E-I, this is DJ Omega Ambassador.
Chekevele Christ, I'm a fan, and people do. Chekevele Christ, I'm a fan, and people do. Chekevele.
Cheza chini, cheza ndogo. Cheza chini, cheza ndogo. Cheza chini, cheza ndogo. Cheza chini.
Kujifanya high class, tuliachia tui. Ga, copy Jesus, Yesu ndio na e. Ga, Proverbs 31, usikopi 8. Figures, achana pesa, usifuate 6. Figure, the house of the Lord be your home. Siku hizi nashinda kijani kama mzeko. Be stand out kwa bakie kama ko be brand umenishangaza niko oh be.
Okay ni God amefanya and I know he did it. Yesu ndio kusema and I know he did it. Nani nina Yesu nitako kubiri. Mini naro, mini naro.
Holy Spirit and I know it. Nisi kwa na note, nisi kwa na note. Nisi kwa na kopi, talo na ina mopi. Yesu ndia na mopi. Repeat it, repeat it, repeat it, repeat it.
Anavula meni jazz, manivila mani jazz. Nguko kute Jericho na trumpet wa kita ni jazz. Chitre vota gajite, pe mire volo the leader. Kifanya pe mire fanya gimina echo.
Unaka base, ndio neutralize acids. No maka movie ya ninja assassins. Jaribu Yesu wacha was, was.
Check it out. 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 Check it out.
Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out.
Money. mapato ukani show bila wewe sitaweza. Ukani paka mafuta saa mbele ya adui weni andalia meza. Hero, God wangu ni mso, daily na msifu hata kama nina so. Ndiyo maana na feel so tiny, ndani yako mini na tumaini. Hero, mimi sikataiwe, kuna wakati zenye mini lijudaiwe. Ha, unataka ni nyenye ke, mbele zako ni jupeleke. Ha, walianza na roho, ona sasa wana made na mwili.
No, we don't wanna go alone anymore. Go, go.
Yes, you are the way. Jesus. You are truth. Jesus. You are life. Jesus. You are God.
Nikimona nitasimama, shetani aniandama, ndo maana nilikimbia.
Ikibamba sana wambi duwa.
6, 7, 8
A-L-E-I, this is DJ Alain, the ambassador.
Check, check, on the street.
Shetani aniandama, ndo maana nilikimbia. Katika injili ya baba, nikimona nitasimama. Shetani aniandama, ndo maana nilikimbia. Katika injili ya baba, nikimwona nitasimama. Wanipa nguvu kama Samson, na niko na uwezo kama Salomo. Nina dance kama David, na niko na imani kama Abraham. Shetani ameja mtu niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Shetani ameja mtu niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Niko na sigume, sigume ya Yesu, sigume. Sigwimbe nikona, sigwimbe. Sigwimbe ya Yesu, sigwimbe. Sigwimbe nikona, sigwimbe. Sigwimbe ya Yesu, sigwimbe. Sigwimbe nikona, sigwimbe. Sigwimbe ya Yesu, sigwimbe. Sigwimbe nikona.
A-L-E-I.
Uyu wadini, ananifuata mimi kila mahali. Ananijaza na mashida mingi mingi. Anataka ni mkane Yesu wangu. Oh yeah, oh yeah. Uyu wadui, ananifuata mimi kila mahali. Ananijaza na mashida mingi mingi. Anataka ni mkane Yesu wangu. Oh yeah, oh yeah. Wanipa nguvu kama Samson, na niko na uwezo kama Solomon. Nina dance kama David, na niko na imani kama Abraham. Shetani ameja mtu niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Shetani ameja mtu niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Niko na sigume, sigume ya Yesu, sigume. Sigume niko na sigume.
Kangeli bika French and three. Ile mta ameo toka hey. Bika for the massive and crew. Na hii ngoma ni ya masses waka crew. Ikibamba, pull up the tune. Watch a walk, yeah. Pick up on the rhythm, no flex. Even a devil himself can't chase. Cause he my boss like a bad check. Song any danger, now fold my hands come a carina. Nime pona ya fire, redder than redder. We breaking the limits, run the tune, a selector. Now I'm a heavyweight, wanna go, yes, it's my feather. Hey, in quest I'm better. Up in the air, na prepare. My false preachers, our ways, I couldn't dare. I mean, you send me the juya, my jelly jambaya. His presence is heaven to me. Nabila, yeah, yes, in essence, for skill. Need to me and all my brethren, what he need to leave when the other only jenga me script. Hey, increase new and more less. Increase new and more less. Jump, come aside, ole, ole. Honor Jesus, I na see you more less. Increase new and more less. Nasema, increase new and more less. Let me tell you something. wanna yap yap, Nikki to gun one. Beat on a mic, me say and I do something. Out of this world, the MCs what I run. We get an answer, no content, yeah. We fall target. Action packed, but me no gallet. Back to back, we still jamming. What's your business, man? What's your problem in form? I'm the man with the message. Get the mamba, rock of all ages. No one at all in me quick. Shut your pocket, I'm a tech. I'm on a quest, ki Indiana Jones. Na post threat villain, na India ko flow. What deck in the minister, so kin is kiza kwa show. One man change the world, me the leader. I just, increase me one more lesson. Increase me one more lesson.
Entertainment DJ.
Dancing a little
Dynasty Entertainment DJs.
This is DJ Ale, the ambassador.
Ulizia uambiwe, mambo za shetani atudaiwe. Ulizia uambiwe, mambo za shetani atudaiwe. Atudai, 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 atudai. Atudai, 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 atudai.
You know it's been free again. Eti, nimepataka senti wanita nikapati. Ni klabu gani leo itaweza? Ama tufanye mziki, kubambisha mabinti sibora kwenye club itachezwa. Ina nuru mbona nitembe kwa giza. And I have nisha pewa yangu visa. Jaro za bilisi ziko ndani ya pipa.
Sisi daimino.
Nimeshiba neno Yesu yanilisha. Naonekana utachuma yangu picha. Itabaki na mokozi wangu hadi kifo. Oh, hola. Utabaki wangu msingi ya babawe. Nikae ngumu kama mawe. Kusifu mpaka bilisi ya pagawe.
Ulizia uambiwe, mambo za shetani atudaiwe. Ulizia uambiwe, mambo za shetani atudaiwe. Atudai, 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 atudai. Atudai, 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 atudai.
Tunaongelea shetani kwa ufupi shaito ni vital. Kurealize shaito ana title. Unafaa kuona vile alipigwa vita na Michael. Vile alilamba chini ungedhani yako like. Anataka ni ya BDM ladies wa bendoba. Kwani Mungu wa kujua akiwa umba upright. Na kwani ya juu ya masano Jehova. Na mimi siya sawe iti nitauza birthright. Shetani tokomea, toka here, toka there. Muna teki pale iti ndiyo place na kuonea. Unajua place tuko, Yesu ametuweka free. Sa tunakufukuza kama toto ajalipa fee. Ni waibie siri, shetani asiwa enjoy ya kona job. To kill, steal, to destroy. Forms are shetani, you see, I anticipate. Ile form true, for now, you need a certificate. So, forms are shetani, you see, I anticipate. Ile form true, for now, you need a certificate.
Ulizia uambiwe, mambo za shetani atudaiwe. Ulizia uambiwe, mambo za shetani atudaiwe. Atudai, 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 atudai. Atudai.
I'm not a police, 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 I'm not a police,
hanging out with Super Dynasty Entertainment DJs.
Na bareda, pitik sawa wezi kuni spot under reda. Na bring the house down, I'm a tremor. Na let a fire, I'm a flamer. Ra, na rusha motomo. Na shika tawa zae na mamokoro. So na Jesus na songa I still. Roga roga shetani na mba kisogo. Mosodo. Don't whine, I wabambi kichu. Mungu ana meja na maina. Na feel ni kinda, I'm in refine, I'm fine. Mokori ni jeso imebaki na saika. Sishiki kijo. Kikijo, I mean it fine, I'm fine. Cause you get that, me na cry sweet aita. Si shikikijo, na si di shikijo. I mean it fine, I'm fine.
Cause you get that, me na cry sweet aita.
Iko nini sina tabu. Siko steam, manyaru. Nziki mekoma, iko fit with your babu. Fishers of men, kwa hizi streets, me no nyabu. Alright, hit ndio sababu. I got the juicy madabu. Magic kwa mi majabu amefura utadhani taxin mashabu nina mwamba si ababu shaito simfil kalamu wash by his blood damu kauna ni feel usishushe yo hamu na don't whine wabambiki vile mungu ana meja na maina na feel ni kinda I'm in refine I'm fine mkori ni jeso imebaki na saika sishiki kijo I'm in refine I'm fine cause you get that.
Hello.
You are hanging out with Super Dynasty Entertainment DJs.
Silva Mr. Stunde Morio. By now, Tongo Nikamo Najua. Masai, hello.
With the Moro,
hello.
The ambassador.
Hello. Indigo, you reason. Dire na oru, kono na migu. Dire na oru, roi na dunda. O dire na oru, mini Batman. Modo moru, na vile goda minito wambali na romoru. Leo na rude church, yorere nekoru. Na salimia mama mboga kwanza.
O dire na oru.
Shetani anangara na mi. Niko confused, tata sijui mimi ni nani. Na mi siku nilikuanga na semangazi. Na saidi ya mademo nataka kuzini na mi. Hello, ata ipik miniki call. Hello, ata nipik miniki fall. Hello. Me promise that I'm man up, hold up. Man, please, you see, hang up, hello. Utire na oru. Utire na oru. Utire na oru. Hakuna matata nani, utire na oru. Utire na oru. Utire na oru. Utire na oru. Aliku from Salabani for me, utire na oru. Mama, rest in peace to make it. 1 mil, tunalala tumeketi saini na kabed, but ni funny. Asubuhi sijipati bed, na jipata kwa gazeti. Tumetoka ministry na utire na oru. Show imeshika sana so, utire na oru. Kwa gari tunasikiliza, utire na oru. Police road, block afande, utire na oru.
Hii gichana na chifanya ana run town. Ana heshima, anataka guniwega town.
Mwenene kuna shida,
na una lugha mbofu. Hebu toka inje oneni huyu gumbafu.
Mkubwa pole, na heshima kwa crown.
Hebu ngocha wapi pingu wapi break down.
Mini msani wananitanga mkenge.
Oh ile basta mwamiga la
hey. Utire na oru. Utire na oru. Utire na oru. Hakuna matata nani utire na oru. Utire na oru. Utire na oru. Utire na oru. Alikufumsalabani kumi utire na oru.
Muganga, muganga. Angusha mawe tujue nani kiranja.
Ikibamba sana wapi nuru wewe.
Lakini kumbuka wangu wamekipanga.
A-L-E-I. This is DJ Ale the Ambassador. You are hanging out with Super Dynasty Entertainment DJs.
Uganga, Uganga. Angusha mawe tujue nani kiranja. Ni wako ama ni wangu, lakini kumbuka wangu wamejipanga. Anakuja kakimuo fire, kama mwizi unaweza dhani ni satire. Hey, amenipikisha ataya, sasa heaven zeye ni jahataya. Hey, ya upiga vitu kamili gado, kama ni pomu unataka natoa mpango. Hey, anakwaga amenijenga, so lazima nipeleke toke wateza. Saki puma na fugu, saki dumba na juju, unataka mtu ananiganga bila miti za shamba. Saki puma na fugu.
Mama wima kama soja.
Ndiyo kwe baba mimi siwezi ngoja.
Unitoe kwenye klabu sababu nimetoka nazo adabu si adabu. Unitoe kwenye skating nini skating.
Nimetoka nazo minataka kuwa straight.
Tulewe liyo babana. Cheki kila siku meni bambana. Kanilisha toka dandara.
kedo pangani hadingara
tangu enzi za kuparara chikisa someni toa hasara runda hadi banana sisi wote ni same tunafanana mbele zake baba
ukinibali sitarunda ingaringa tu mimi najua mbele zako tuko sawa napenda unavyotunda sote tunafanana napenda unavyotunda sote tunafanana Sema Abba Father, nakikudikana, najua nimekosa, tena sana, kuna baba yao endo father. Kibrane fomni gani, fomni kuita mpaka majirani, twende tukule hedhi kanisani, huko kuna baraka twende ndani. Waliimba baba nifungue minyororo, na kwa shingo ni mabling na maminyororo, sauti goni, tiyo nyororo, lakini baba unisafishe roho. Tangu enzi za kuparara, Kisa someni toa hasara Runda hadi banana Sisi wote ni same tunafanana Mbele zake baba Ukinibari kisi taringa ringa ringa Tumimi najua mbele zako tuko sawa Peno nakutunda Sote tunafanana Peno nakutunda Sote tunafanana
It's magic Inetalo ya peti Siko bela bani devil na seti Full of energy ni
ikibamba sana wambi
nduwa A-L-E-I This is DJ Alay the Ambassador
Devil na seti Full of energy ni ite kibeti Tumizigo nilibeba msalabani alideti Na for them full of contradiction Calling him Lord with a different mission Stand firm you better know your position And if you don't know Jesus two solution Basi jeti wacha mini sketi Kabila yesu kila kitu deadly Pitu peti peti achana nazo cheki Me a call daddy Owen tell him vanity Pull it up cheki brother nasi cheki Kabila yesu kila kitu deadly Pitu peti peti achana nazo cheki And this a rubber dab style rated Miki wana yesu mimi nikupoa Miki enda kando wana nikosoa Aye nae nae aye oa oa One time, one time Miki wana yesu mimi nikupoa Miki enda kando wana nikosoa Aye nae 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 oa oa
Okay, ajetaga mboge koyode Inyetiu hahane gaitude Redo monene taritune Awe teki kano regede muede Awataki situ shauti So tunapasa tu sauti Chini kwa chini katauti Aye what are you talking about
Bam, bad mind hear me I say Rebecca change your life cause you'll come one day hey, 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 hey. Hey, Utaku DJ situ sare madre Na madema wache ma sponsor hey. My Ben 10, teren, teren, ten To change the tabia, it is necessary hey. Miki wana yesu mimi nikufua Miki enda kando wana nikusua Aye, 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 oa, oa One time, one time Miki wana yesu mimi nikufua Miki enda kando wana nikusua Aye, 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 oa, oa
Super Dynasty Entertainment DJs.
Pesa
Baba mina tesa kwa kanisa na kesha huku sifu kwangu sina pressure mama namba kila Monday to Sunday ukinikijua eti someday nitaingia binguni niwe naye nimwabudu nimsifu milele vipofu wanaona viwete wanatembea maskini alalinja na wagonjwa wanapona baraka zako mingi nime na miujiza yako nime baraka zako mingi nime
sana wapi nuru wao
he's a boy
Yako nime
na wewe uta
hata wewe utaki mbezi. Hata wewe utaki mbezi. Hata wewe utaki mbezi. Siku hizi natesa, kwa jina lako baba mi natesa. Kwa kanisa na kesha, kukusifu kwangu sina presha. Namana nomba kila Monday to Sunday, ukini kijua eti someday. Nitaingia binguni niwe naye, ni mwabudu ni msifu milele. Vipofu wanaona, viwete wanatembea. Maskini ya lalinja, na wagonja wanapona. Baraka zako mingi nime, na miujiza yako nime. Baraka zako mingi nime, na miujiza yako nime. Hata wewe uta chinesi. Hata wewe uta chinesi. Hata wewe uta chinesi. Hata wewe uta chinesi. Baba, uwezi nibo, kila siku na nijaza. Wewe, uchelewi no no. Niki koma wanikuza. Mba kila Monday to Sunday, ukini kijua eti someday. Nitaingia binguni niwe naye, ni mwabudu ni msifu milele. Vipofu wanaona, viwete wanatembea. Maskini ya lalinja, na wagonja wanapona. Baraka zako mingi nime, na miujiza yako nime. Baraka zako mingi nime, na miujiza yako nime.
I woke up in the morning, nikapata nina trendy sana sana. Nikashinda WhatsApp na
kumbe ni vile nilisema eti Yesu ndiye sponsor.
So it's better and better uweke focus kwa mama.
Pull up, pull up. Nataka wanisikize tena Mr. DJ. Pull up, and pull up. Naijili wafikie tena Mr. DJ. Pull up, pull up. Nataka wanisikize tena Mr. DJ. Pull up, and pull up. Naijili wafikie tena.
Tuna roll, tuna roll ndani ya Yesu. Ay, tuna roll, 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 ay. Tuna roll ndani ya Yesu.
yeye ndiye alfa tena omega. Hata tukicheza chini bada na tubeba. Hata tufanye nini bada na tubeni. So tumshikilie tukicheki kalenda. So kila siku sisi tuende damu. Kwa magoti tumuite Mungu baba na huu. Hey. Yeye yeah, anatupenda na huu. Salabani alikufa juu yetu na huu. Hey. Mr. DJ Pulo. Pulo. Minataka wanisikize tena Mr. DJ Pulo. Hey. Pulo. Na ingili wafikie tena Mr. DJ Pulo. Ndugu na wedada batukae rada. Junevo pia yuko rada. Jukipanda na panda na ukiblanda na pata. So it's better and better uweke focus kwa mwamba. Hey. Woyo. Woyo yo yo. Woyo. Woyo yo yo. Kina mtu sema woyo. Woyo yo yo. Woyo. Woyo yo yo. Mr. DJ Pulo. Pulo. Nataka wanisikize tena Mr. DJ.
Israeli walipovuka Red Sea baada ya Farao kupigwa radi, mtaki Mungu amewapea usini. Prophetess Miriam na wazupa wakaanza kupasuka katika 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 akili wakaanza kuteremuka teremuka teremuka teremuka. Omera don't joke. Jeremiah 31 verse 4. Mara ya pili Jehova atakujenga bado utajibamba na kayamba. Akisa kutengeneza utaanza kupasuka katika katika.
Nani bam bam baya, Yesu, anani bam bam baya, ehi, anani bam bam baya, bamba bam bam baya, nimeugoka, nani bam bam baya, Yesu, anani bam bam baya, ehi, anani bam bam baya, bamba bam bam baya, bamba bam baya, anani bam bam baya, anani bam bam baya, come again, bamba. Kanyaga kama mdudu Yesu akisema mina dudu Kazi tukuji bamba na kwa budu Salabani ya kabaini Yendo mso wengine joni taini Mambo ya kelaini kamaini Aini ameningarisha niko shaini Horera Oh God, kwake niko easy easy No rush, Yesu anipenda Yes me know that Can't wait for Sunday so me go church Oh God, nime ukoka Na inani bamba mbaya Yesu, anani bamba mbaya Ehi, anani bamba mbaya Bamba, bamba mbaya Nime ukoka, na inani bamba mbaya Yesu, anani bamba mbaya Ehi, anani bamba mbaya Bamba, bamba mbaya Bamba, bamba hey, yeah. Anani bamba mbaya hey. Anani bamba mbaya Come again Bamba
Tokte wokovu inani bamba mbaya Ameni bamba, ameni baronye upe kama bamba Unaweza nista ndege minapanda Dambi tumeua na umeali kwa matanga Tanga, tanga Haijalishi we nani Umetoka buru wa mawendani Mizigo mizito umebebani Kuwa bila Yesu we uwezani Karibu we nani
Bamba, bamba, hee Anani bamba mbaya Anani bamba mbaya
Come again
Ikiwa nawe kama mwalimu Najua nitahitimu Nitashinda adui Akileta majaribu Unitayarishe Unibadilishe
Ikimamba sana lopi nuru
You are hanging out with Super Dynasty Entertainment DJs.
Tiani ni pite, mwito ni timize Nichue kuandika, niandike maono yangu Nichue kuhesabu, niesabu baraka zaku Nichue kuongea, niupiri neno lako Kwa watu wako Baba nichukue, nifunze, nataka kusoma Kwa shule yako Baba nichukue, nifunze, nataka kusoma Kwa shule yako,
kwa shule yako What do you educate in your school and no other? One mother, two, no baby, but for you, me father Teach me how to sing and the truth and in the spirit just Use me how you feel it and direct me how you want it, Lord Come lead and wake me forward No rubber can you raise away your right freedom, no Shule yako, shule yako, kwa shule yako We follow them. No rubber can you raise away your right for them. No. Shule yako, shule yako, ka shule yako. Baba nichukue, nifunze, nataka kusoma. Shule yako, shule yako.
Ikimamba sana wapinduru
Super Dynasty Entertainment DJs.
Touch me, the apostle, pray. Recite every morning, and that she wear the greedy. Ready to walk out to me, no, we can't read it. L-L-S-T breed. Me mama touch me, the apostle, pray. Recite every morning, and that she wear the greedy. Ready to walk out to me, no, we can't read it. Oh, nobody can lie to me. We know me father, the winner. So me say, oh, oh, none of them can lie to me. We know me Jesus, and the winner.
You are hanging out from Super Dynasty Entertainment DJs. A-L-E-I, this is DJ Alain, the ambassador.
Kimamba sana wapi nuru wewe.
You are hanging out with Super Dynasty Entertainment DJs.
Soma parables, Yesu ndiye anatawala na si siri, si movie, si drama na si siri, ambia farao siko mi siri, na dhambi tuko parallel si siri, government inafika uku chini, government yake sika uku chini, ati tuko juu ya skuma wiki na security ko beefed up, beefed up. Mwana vila meleka huru, vila meleka huru free, wezi nipata dina siya kufunda wii, jamakini name nifanya yako wii.
Yesu ndio mwalimu, ticha kabifo. Sio kopi, enesita jificha kabifo. Na kupenda na roho na kichwa kabifo. So sipendi magari mado, wuatini trend kama lari mado. Wakini kanyagia mini mbegu na grow. Wakando ya maju meni panda mina grow. Wawani nitoka wani nichorea gra. Fiti, my life umechange sana ka. Fiti kukufuata ni damu ni ka. Sweetie, abi sugar my D.A.K.A. Nikipotea unanifuataga na bidi, unanisamehe tunaza tena bigi. Nikulinganishe na nani bwana kwa ni, niko na wewe tu hapa ni wewe na mi. Tukupa sifa utukufu kwa shangwe nderemo na momo. Tunakupa sifa utukufu kwa shangwe nderemo na momo. Uko abata, 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 abata. Tuna ba, 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 ba. Sifa zote tumpe, hakuna mwenye anaweza shindana naye kombe. Basi na matuombe, weka kando pombe, mwaga kando vinywaji, vinywaji na vikombe. Hakuna mana na love like this, na kupenda yote na roll like this. Hakuna mana na love like this, na kupenda yote na roll like this. Siwezi majina D like this, sikunyu majina still like this. Hakuna majina ya real like this, uko closest to me, closest to me. Okay, my focus, focus ikoju. Yesu na si kwa mwingine. Umeopoka mina kuunga mkono. Niswali ngoga mina kuunga mkono. Free indeed hauja kufungwa mkono. Na Yesu bila fizi tunaunga mkono.
Tunakupa sifa utukufu kwa shangwe nderemo na momo. Tunakupa sifa utukufu kwa shangwe nderemo na momo.
Ambassador.